Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti mwese uko mungana mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Ariko kandi turi no kuri internet wazitatu akadomo radio ya tuvewa akadomo.com. Ni Thomas Kamire nduro basuhuza muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero muri isanga rwose. Abanyarwanda b'impunzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bamaze iminsi bibasiwe n'ingabo za Kongo n'imitwe yitwara gisirikari, ariko kandi bemeza ko inkambi ziraswaho kuko bavuga ko ziraswa ari Leta y'u Rwanda yaba ibiri inyuma kubera ko ngo ishaka kubacyura ku ngufu. Inkambi rero bavuga zishobora kuba zararashweho baraza kubitubwira ni muri groupement ya Mweso mu ntara ya Kivu ya ruguru, ni enye yitwa Bwito, yitwa Faringa, yitwa Rupango ni ya Nyarubande. Abantu ngo barapfuye, abandi bakwirwa imishwaro, ubwo hari n'abakomeretse. Mu kanya nyine banyirubwite baraza kutubwira uko bimeze. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyari kimaze igihe gisa n'igisinziriye. HCR na Leta y'u Rwanda bavuga ko abantu ibihumbi birenga 200 bakiri mu buhungiro, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo benshi. HCR ubwayo ivuga ko bagera ku bihumbi 223 bari cyane cyane mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru, ariko kandi no mu ntara za Tanganyika na Kasai Oriental. Naho Komisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe impunzi ivuga ko iki gihugu gicumbikiye impunzi z'abanyarwanda 217. Abo mu ntara ya Kivu ya ruguru rero nibo bavuga ko batewe muri ziriya nkambi nyine maze kuvuga mu kanya. Niyo mpamvu twatumiye Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twatumiye kandi na Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi y'u Rwanda, ari nayo ifite igice gishinzwe iby'impunzi. Ntabwo ari kiri Midimar. Midimar yari ibiza n'impunzi, ubu ni Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Mu kanya rero mvuganye n'umunyamabanga uhoraho w'iyi minisiteri, Kayumba Olivier, niwe turuza kuganira. Ariko inshuti zacu muraba mwihanganye kubera ko ambwiye ko ari mu kantu k'urugendo gatoya, turaza kumuhamagara hagati muri iki kiganiro. Hagati aho rero tube tuvugana na Musana Narcisse, umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narcisse, we urahura akomeye? Nikose, ibi ngibi muvuga ko mwatewe byagenze bite?
Twaratewe impunzi z'abanyarwanda z'imu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ziterwa ahitwa cyane cyane Faringa, hari impunzi nyinshi. Tugitera ukuntu byagenze rero, kuva ku itariki ya 25, 26, 27 hari inama yabereye ahitwa
ubwo ni mu kwezi
muri warikare
ubwo ni mu kwezi ayo matariki uvuze
ngo matariki itariki 10 ni matariki y'ukwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018
eh
ngo noneho rero iyo nama yabereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi
ubwo ni ukuvuga ko yari inama ya gisirikari yari inama ya gisirikari
iyo nama ya gisirikari iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Kongo hamwe n'abamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo iyo nama rero yamaze iminsi ine bamayoborwa n'umukoloneli nyine Kabundi ubwo ayine wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda amasasu imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bageze aho bita ku iharama ngo ni muri Rucuro nyine no stabilite ya harama bagera ku mugoroba ngo bahica abantu bakeya ndetse harimo n'abenegihugu noneho ku itariki rero ya 29 irizina haba igitero gikomeye cyane ku itariki ya 30 aricyo cyashegeshe cyane Faringa bahica impunzi nyinshi bahatwika amazu amashuri abanza n'ayisumbuye ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho ubwo kuva kuri amatariki ya 30 kuva ku itariki ya 31 n'imwe rero kugeza ku itariki ya 4 ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande no ku Rupangu kuri Faringa ya mbere Faringa ya kabiri barakomeza bajya za Bucanataka za Kitunda
yego
bajya na za Musumba aho se mvuga ni muri shoferi ya Bwito na Bucanataka nabivuze nayitwa ku muderi ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cya Senge bahigahiga impunzi aho zari zahungiye
ariko se Narcisse we iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki kuyo nibwira kuyo ibya gisirikari bibara amabanga wavuze nyine ko bakoze inama yo gutegura ibyo bintu
bo tumaranye igihe n'abaturage ba Kongo banavuga ibyo ikinyarwanda muri iyo mitwe ya za Nyaturana gute ya ingo wa Jido ariko cyane cyane muri Nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kuvuga nyine ni bwete ni Kigali yayikoresheye cyane iyo nama kuko nayo itangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe na iki gihugu cya Congo bari bayirimo rwose abavandimwe kubona nyuma yaho baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo mama yo kwa Gido nyine ariyo NDC Nduma bavamo batubwira amakuru uko byagenze ko iyo nama yari imeze n'ababayoboye neza bari nta gitangaje kirimo kuko bifitemo abantu nyaho kandi ndetse abanyarwanda bagiye inanga kera cyane
ariko rero mwemeza yuko Leta y'u Rwanda ishobora kuba ibiri inyuma muhera he
ibiri inyuma ndetse n'abakoresha intwaro nibyo zikomakomeye niyo nabo bazizanye n'ababitubwiye kandi n'abenshi ahubwo bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda mu batubwiye muri uwo muri icyo gihe aho ngabo abicaga icyo gihe ndetse n'abicaga hamwe na bamwe bavugishaga ikinyarwanda hano n'abenegihugu bavuga mu kinyarwanda bashoboye gushika ku icumi twariba tunahura bashoboye kunyura kuri bamwe ntibagire icyo batwara gukora abakongomani bakaduha amakuru neza
hanyuma hano hari umuntu witwa Kaneza Sharifa wanditse kuri Facebook ya Ijwi rya Amerika ngo ari ku Rwanda nta mpunzi rufite kuko izo mwita impunzi ntabwo zizwi no muri UNHCR ni ukuvuga mbese HCR ishinzwe impunzi none se muri impunzi koko cyangwa ntabwo muri zo
yo twebwe turi impunzi reka ubwire ukuntu turi zo uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 habaye ibarura ryinditse rwose ry'umuzanyarwanda w'ubutaka bwa Kongo bikozwe na HCR ifatanyije na komisiyo ya Kongo ishinzwe iby'impunzi. Iryo barura ryarabaye n'ibipapuro ngo turabifite twebwe tw'impunzi z'abanyarwanda izo mpunzi zikaba ko kuzerera ngo 200,000 twaba twa tutwaye byinshi byari tuzi ko zirenga 260,000 niko twari tuzi twebwe ubwinshi bwazo Kongo nayo ubwayo muzi ko yemera yuko ifite 200,210,000 ore no guhakana ngo nta mpunzi zihari zizwi hase ubwo yari baruriye hamwe n'iyo komisiyo ya Kongo izo mpunzi z'abanyarwanda ahubwo sinza wahera hakana kw'izo mpunzi ziri ku butaka bwa Kongo ahubwo atubwira niba hagati aho ngaho niba ari mu Rwanda cyangwa ari muri Kongo ngo ibyo bintu biba byarabaye cyangwa bitarabaye.
Nuko none se ubu ngubu mumeze mute mbese mu magambo make barabarashe hanyuma ubu ngubu abantu bameze bate basubiye aho bari basanzwe baba cyangwa se barashwanyutse baragenda baranyanyagira bimeze bite mbese
bo muri make by'impunzi zimaze kuva muri Faringa ndetse no mukananira aho muri mafite Faringa nakubwiye ko ari muri teritwari ya Rucuru ubwo zahungiye muri Masisi bigeze muri Masisi rero zihura n'ibibazo cyane zigeze aho yita ikatare ku matariki ya 19/20/2020 zo ku kwezi kwa mbere umujenerali witwa Inosaga izi akaba ari komanda wungirije wa regio y'Igoma akaba yarashinzwe ibikorwa cyane bya gisirikare n'iperereza niyo makuru twabonye ubu ngubu rwose n'abazanya abantu ngo cyane barasize umuntu ngo ikitatare ziza gusubira baze bashengurukera mu gitaramo saa 12 n'igice ngo zari zirimo nyine zihunga aho zizaturutse aho ngaho muri za Faringa aho ngaho muri noneho ubwo zisubira inyuma ho ibirometero nka 5 ho bita Ibuguri noneho bazirasa umunsi wose rwose urufaya rudasanzwe ubwo zongera zirahunga nka nijoro zipikira ijoro igera hasonga ya Katare nanone barongera barazirasa ariho hatakaye abantu benshi cyane baranahatsira ndetse n'abana barahatakariye n'abagore n'abasaza n'imbaraga nkeya n'ubu ngubu rwose ugiye muri munisiko wabaririza igomba kubanza kudahageza.
Nuko inshuti z'ijwi ry'Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Musana Narcisse ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narcisse we hari undi witwa David Smith aravuga ati nibataha iwabo kuki batinya kujya iwabo kuki mutinya gutaha.
Muvandimwe rwose iyo umuntu ahunze aba afite icyatumye ahunga impunzi zahunze 1994 zifite ibibazo zihunze mu Rwanda twibazo twahunze mu Rwanda birahe no kugeza n'ubu ngubu ubwo butegetsi rero bw'igitugu bwa Kigali bwiciye abantu ubusa nta n'umwe ushobora muri makeya kubwihangana ngo atahe bajye kwica urusa
ariko hari abatashye
abatashye baratashye ubwo bazi nyine icya bacyuye ubwo ibyo bahunze abanyarwanda ko barahunze ku bintu bitandukanye wenda w'icyahunze we gitandukanye n'icyo nahunze niba njye nahunze ubwicanyi bukaba bugikorwa bakaba bazi neza ko adashobora kwicwa icyo gihe yataha.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga tugarutse ku bibazo by'impunzi z'abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga rero yuko mu minsi ishize batewe bararaswa bamwe baricwa. Narcisse we ubusanzwe iki kiganiro ni cya rubanda niyo mpamvu nagira ngo nkuzanire Medard na Jean Claude tubanzirize kuri Medard. Medard we Medard di ntabwo nzi ibyo yagiyemo yasamaye twihamagarire Jean Claude we
karame
urakomeye
ndakomeye nta kibazo
ufite akabazo cyangwa igitekerezo ese uri hehe?
Ngewe ndi naringi ku kazi
hehe?
Ndi ku kazi i Rubavu
mu Rwanda.
mu Rwanda.
No kufita kabazo cyangwa se igitekerezo?
Igitekerezo mbona njyewe nako ni ikibazo. Ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda ntabwo isanzure afite. Hariho cya kintu cy'ingufu z'umurengera buri muntu wese, hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye ni munzi
buri impunzi nyine buriya nuko hari uburahage ugira amahirwe agira yake.
Yego,
cyinjiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyobowe, uburyo tuba tubayeho ni uko umuntu aburiye yajya umuntu yakwigendera. Kubera ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari.
Ubwo rero noneho uragusha mu murya Musana Narcisse uvuga yuko ibyo yahunze ngo bigihari.
Nta naho bizaje kereka Imana itabaye, nawe ubundi byo ikibazo cy'ikirahari. Ikibazo cy'ikirahari rwose.
Jean Claude ndagushimiye.
Urakoze.
Ijwi ry'Amerika, noneho duhamagare Rukerandanga. Rukerandanga we, izina ryawe ndivuze neza?
Ni uko nguko rwose, izina ry'ikirundi ni iryo.
Uri hehe se?
Aho merereye i Kigali mu Rwanda, nanjye ndi impunzi.
Y'umurundi?
Yego.
Sasa
rero izo mpunzi ngiye ndabona rwose barazirenganya cyane, nk'uko bari kuzitoteza bazirasa bagira gute mu kuzihohotera, ari kuzima uburenganzira bwazo, ntabwo zakwifuza kuzita icyo zahunze kitararangira. Kuri uyo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye, ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira. Afite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye, akazasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye. Rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa bamuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo zazirengera zikabaho mu mahoro, zigatiriza ndetse zikabona umutekano wayo.
Rukerandanga ndagushimiye.
Nawe murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika. Niko se Narcisse we?
Ndakumva.
Yego, aba Jean Claude na Rukerandanga batanze ibitekerezo byabo, ariko Rukerandanga avuga akantu ko gufashwa. Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi ry'Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abo banyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na MONUSCO iri n'ahangaha, ntacyo yamaze, twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye. Ubwanjye nihamagariye muri MONUSCO mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi ukora iyo serivisi ya DDR, noneho ndabwira nyamuneka ko impunzi zashize aha ngaha hakabimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite, nyamuneka mwatabaye hakiri kare. Barambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi, ngo nakubwo MONUSCO ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo zo gucyura impunzi. Ubwo telefone niko namusubizaga nti ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi, mbese naho muzacyura imirambo? Telefone yarayifunze irangira aho ngaho. Ibikenyeye amavuga ururimi rw'Igifaransa.
Nuko nta na nketi
ku buryo n'icyo gihe nyine nanone nabusomye uburyo n'icyo gihe niyo ndege ya MONUSCO yaraje izenguruka ikirere rwose y'abantu bataka irongera irigendera, ngo byari mu masaha ya saa kumi.
Nta nketi bakoze, ntaki
nta nketi ntazo cyakora. Ikintu bakoze ni uko ubwo muri rwa rukerera rwo ubwo ni uko amatariki ya 2019 ubwo barasaga kunuza ngaho ikatari nyine babandi muri iryo joro cyangwa mu gitondo cyatoze no gutoragura abantu bamwe na bamwe bari bacitse ku icumu nyine ari abo bana ari n'abasaza ndetse n'abakecuru bamwe babibanavunagurutse ndetse nubwo mugiye nk'aho bavuriye ku bitaro by'imafisi abagiye ko azakora ko ari impunzi bavuye aho ngo zavunagurutse ikintu kizigwirirana ubwo abandi bo abashwe ku muri Kongo ibyo bagiye abantu basangayo rwose abagore n'abantu
ariko ubu ngubu ibyo kuraswa byarahagaze
kuraswa biracyari kuko aho tugiye nk'ubu tumaze kugera muri Masisi y'Amajyepfo ubwo tujya duhunga iyo mirwano nyine bagutega ibico impunzi zikatwiragira zikizenguruka aho ngaho ukumva hirya zacyo zibico rwose ni abavuga ikinyarwanda baturasa ni izavuye aho ngaho i Kigali nta bangari ihari
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone kandi dufite Antoine. Antoine we Antoine Antoine we yego sinzi ukuntu telefone yawe imeze rwose ntabwo winjiramo pe
ariko njye ndimo ndabumva
wari uri mwivugiramo gute nuko wiriwe neza
wiriwe
uri hehe uri halo Antoine niko umurongo wawe rwose umeze nabi pe sinzi radio ijwirya
ndimo nababwira ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Rusizi
i Kigali na Rusizi se birahura
mu karere ka Rusizi
ariko wari uvuze ngo uri i Kigali
mu Rwanda ni aho bita mu karere ka Rusizi
ni mu kihe gice cy'u Rwanda
murengerazuba
nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo
ariko se ko ni umurongo wawe kugira gutya rimwe ukazimira ushobora kujya ku ruhande gatoya hari kuko ntabwo
biragira
yego
reka nebe gatoya ko wenda twumvikana gutya murimo kuri
aho ngaho ndakumva neza
yewe rero icyo nibaza kuri icyo kwizo umunzi ko mu Rwanda ari umutekano hari abo bantu rwose bavuga ko ari impunzi bararinda bapfira mu ayo mashyamba ya Congo kuki badataha ko abantu bataha buri munsi abari impunzi abakoze ibyaha bakaza wenda bagasaba imbabazi bakababarirwa bagasubira mu miryango yabo kuki abo bantu bakomeza kurasirwa ngaho muri Congo icyaba gituma badataha cyaba ari igiki mu by'ukuri
Narcisse yari yabikomojeho ariko hari umenye utabyumvise aragusubiriramo ntacyo ibarize
none icyo ni icyo mbaza
rumwe Narcisse buretse yarangiza Antoine yego Antoine komeza
nk'abo abo bana ubwo ni urubyiruko rwakabaye ruza wenda rukajya no ku ishuri urumva rurimo ruragwa muri Kongo mu mashyamba niba ari ababyeyi babo wenda batuma badataha niba hari uwashatse gutaha ari bakamubuza sinzi ubwo yenda yagira icyo abivugaho
ariko Santoine kurasa ku bantu byo ubivugaho iki
bo kurasa ku bantu rero burangiye icyo nabivugaho urumva wenda ku gitekerezo cya gesho ura kwibaza nti ahari nabo ubwabo basanga badafite umutekano kuko niba barasa bashobora kuvuga ati se turaswa tuzirike reka dutahe noneho tuduhunga abo bantu baguma baza baturasa none bararwana aho kugira ngo batahe baritsindagira mu mashyamba kandi nta mutekano hari yewe icyo nabagiraho inama mbona ahubwo bagatashye noneho bagahunga abo bantu baza kubarasa
ye Antoine urakoze reka kwisubiriza Narcisse ijambo ni ryawe
murakoze cyane nayo mushime rwose umuhungu watwanira aho ngaho ikintangaje ni uko mbwira ngo ari mu Rwanda ufite uratekanye ahubwo wenda aze kunsubiza abarimo kuruhunga ubu ngubu bajya za Uganda barahunga iki n'ubu ngubu da wenda ushobora kuba icya cyara cyarangiye bose uvuga ko ngo ntibatahuse ngo bazana bajye kwiga nyine uru Rwanda ibyarwo turabizi ndese n'usanzwe ra n'ubwago bivugiye ko nireme ry'uburezi ubwago bwisubiriye hasi na ubwabo aranabyivugira kimwe nyuma gatoya bose nyakubahwa jenerali Kabarebe yigeze kuvuga rimwe yo kwiyaza ati abo bantu bajya i Buganda bakirirwa batoteza hano bakubita iki mujya kumarayo iki mwatahutse mu kazi wanyu mu Rwanda ku Buganda harunze benshi abajya i Buganda bajya gukora iki niba urwanda rwabo rutekanye kandi rumeze neza umuntu igihugu cya gitekanye akirwa ajya kubungera hanze cyangwa ajya gusuhukira hanze ari umwenegihugu tuzi agaciro k'umwenegihugu agomba kugira twebwe icyo twahunze rwose kiracyariho ahubwo nuko umuntu ashaka kwigiza nkana cyangwa Kigali ifite amayeri menshi cyane yo turamenyereye nkunda ibigiye gutangira aho gutangiza intwaro navuze za Karembe n'imyenda rwose Kigali abishyize muri iyi mitwe yitwaza intwaro ya Congo nka NDC Nduma kugira ngo babihishamo kugira ngo bizaba ari byo bizitirirwa kandi ingi babikora mu gihe bitwikirije iyi nzira cyo ya Congo aho Congo amatora ari hasi kuba na nyuma ngo bikaba bigikomeza nta nzego zihamye za Congo zishaka gukurikirana ibi bibazo bagura hamwe na mumu wa Congo mani w'abasirikare bafatire na ngo mu Rwanda baza babihishemo kugira ngo bizakunde biharirwe Congo nyine Kigali yibereye ku ruhande abo mayeri barafite turayazi naho ubundi ubusanzwe rwose aho tugeze se ukumva abaturage bavuga ikinyarwanda bakaza bavanze na Kongomani na Kongo ubwayo ntirukane muzi abanyarwanda ku butaka bwa Kongo nta nubwira navuga ngo abantu bavire ku butaka icyo kintu ntacyo ari cyabo aho bantu baza kwezo mu nzara ibi bibiri iki ahubwo baragira ngo Kigali ngo iburize mu imibare hase na Feneri ayo ikomisiyo ya Kongo ishinzwe iby'impunzi bari bamaze kubona ko muzanye ku butaka bwa Kongo Kigali igahakana ko nta muzanyirwa ku butaka bwa Kongo bajya ngo nyine twicire nanga batwicire nanga icyo kirangiye aho ngaho koko ubutaka nzego za Kongo nizijya kujyaho zajya kwicara ikibazo zisanze nta bantu bakiriho nyine amerika Kigali turayazi rero niyo mpamvu ubwo bwicanyi nyine bugikomeje
ariko nyine hari na close yo kurangiza kiriya cyemezo cyo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda cyarangiye none se ubwo ngubwo nyine
ndabishimye
eh
niba se cyemezo kinahari Kongo ari igomba kugifata Kigali igomba kuza gutegeka gufata ikindi gihugu nacyo kigenga ngo ize kugikoramo ibikorwa nk'ibyo yigeze uko dasori kandi ibyo kigenga kamere icyo gihugu bwacyo kigomba gufata uburenganzira bwacyo na kugira responsabilite n'ubwo kizimuzi singi zishaka n'itaho kere zindi none Kongo ubwayo sheshe ni kubaza ushaka kuvuga yabaye ikigenga yindege icyo gihe ni no baba bayozamuye z'abanyarwanda kandi muzi bashaka gutaha Kongo ishaka ngo zitahe na seri hari uburyo zigomba gutahamo bagomba ku buryo bagomba kuorganiza izo muzi zikazatahamo ubwo buryo bene bari bw'amasasu Kongo nta byigize ivuga icyo gihe ariko ifatanyije na Kigali neza mu buryo bw'ibanga ariko nizo bivuga ati muzi zivuye ku butaka isi yose nari imbere
radiyo ijwi rya Amerika yego nshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na Musana na Sis umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga rero yuko barashweho mu minsi ishize hanyuma Narcisse we hari uwitwa Bruno Gabiro nawe wanditse kuri Facebook yijwi rya Amerika ati muvuga yuko hapfuye abantu 1500 ni umubare munini kuki nta kinyamakuru icyo ari cyo cyose kigeze kibivugaho aho wasobanura gute
cyane uvuga gute ko gitahageze nyine muri ano mashyamba nyine ya Kongo nyine ahubwo ngo nyine abacyahubwo ngo baracyanapfa nyine uwo munyamakuru yagera hehe yagira hehe umutekano n'ikirimo cy'igihugu cya Kongo nabwo ko mukizi ko kubera ngo mashyamba ngo arimo turimo kuzenguruka uwo munyamakuru kugira ngo abyandike yahera hehe ngo azanirebere icyo gihe
yee nuko kuri telefone dufite Armand
wirwemamirwe
wirwe neza uri hehe
yewe ndi mu gihugu cy'u Burundi
yego
murakomeye
yee turakomeye akabazo cyangwa icyumviro
ndashaka kubaza uyu narasisi muvuga aserukize impunzi ziri muri Congo mbega boba batewe n'abande yoba bishinja abarwanya bahe yoba bishinja Congo yoba bishinja u Rwanda yoba bishinja umurwahe warateye izo mpunzi mbega izo mpunzi zingana gutyo ziba zarapfuye ku buryo akamara byo mpuzamahanga yoba yaramenye uwo mubare w'abantu bapfuye bangana gutyo bizesi numva bigoye hanyuma
Arma ibyo byose ariko yaramaze kubivuga mu magambo make yabisobanuye ntabwo twabisubiramo harakandi warufite
ndamubaza kandi leta y'u Rwanda irasaba kwizo mpunzi gazataha ariko uko isaba izo mpunzi zataha nizitaye mu mutuzo batarinde atagahato nk'uko turiko turabibona mu Burundi mu gihugu cya Tanzania bariko bashaka kuzirukana biciye mu nguvu buce mu bintu by'intambara gukije byo kuzitera ubwoba nibaze ko u Rwanda rurimo amahoro natwe turabizi turabavandimwe nabone baje bareka kuvuga ngo nta mahoro ari mu Rwanda amahoro ari mu Rwanda amahoro ari mbega icyo bavuga ngo barahunze ni iki inyumbarize icyo kintu bahunze ibo nimba barahunze ibyabaye mu Rwanda ubu byaraheze barajya bakaryama
Armand nabyo yabisobanuye Armand nabyo yabisobanuye ahubwo aho ngaho mu Burundi akabazo gahari nuko mudashobora gukurikira ijwi rya Amerika ikigano ndumva utagikurikira ariko ibyo byose yabisobanuye rwose ndakurahiye
oyoya njye ni byurumva iyo niyo ngorane rero y'ukuntu tudashobora kumenya iriko biravugwa umutumye mwatumye mbega n'indo naho nuko ndagiyumvise ubunyene ayo urumva ko bigoye ariko namwe muze mutubabare urumva ko bigoye kugira ngo tumenye ibibazo tuza kwishyura kubera wena tutumvise iyo radio
yego ndagushimiye cyane
ibize nabi tuyimifu nta kundi
yee ndagushimiye cyane rwose urakoze yee ni Kamirindi Thomas ariko twese turi bamwe nuko twikomereze ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite kandi na Claude. Claude we Claude Claude
halo halo halo
ko tutakumva neza
halo
ko tutakumva neza jya ku ruhande hanyuma ugerageze kuvuga neza Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya Claude iracitse noneho duhamagare Louis Michel. Louis Michel
uraho Thomas we
uraho neza
komera
uratangaza iki rero kuri iki kibazo
ariko genda babaye
urongeye kandi
rwose birambabaje cyane
eh
kumva bene gato bavuga ku Rwanda rurashyira mu mashyamba ya Kongo
yego
birambabaje cyane uti kubera iki leta y'u Rwanda jyewe ntaho njye ariko numva amaradiyo menshi na mpuzamahanga leta y'u Rwanda ibwira abana bayo bari muri Kongo iti nimutahuke abenshi baratahutse vurema njya mbumva ku maradiyo baba bakiri hariya babafasha bajya mu miryango yabo ariko aho kugira ngo umuntu arasigwe muri Kongo ndabaza musana
yego nyine komeza
aho kugira ngo umuntu amurasire muri Kongo no kugira ngo atahuke aze mu Rwanda yahitamo iki icyo ni icyambere akoze kanje kaka bamurasire muri Kongo cyangwa aze mu Rwanda iwabo abuze ntabwo dukiye mu Rwanda nta amahoro barababeshya ngo nta kigenda ariko giye ni mu Rwanda ya central nta amahoro musana wakoze ku ndi tahuka aho kugira ngo wakoze muri Kongo icyo ni icyambere ikibazo cya kabiri nigeze kumva ngo hari imitwe iri muri Kongo irwana yewe baramuka bakagera mu Burundi yewe naho Kongo igwana na Uganda baragenda bakarasa ese musana iki ni kibemeza ko abo bantu baza ko barasa ari abanyarwanda ni igiki ni nifone bambaye ni iki rwose urakoze musana urakoze Thomas Kamirindi urakoze cyane
Louis Michel nawe urakoze
yego murakoze cyane ndabashimiye
Narcisse we mubwire rero
urakoze cyane rwose Michel niko Louis Michel ntega amatwi rwose muvandimwe ngo ni nahe ngo tukirwa hano kaza n'ikirwa mu Rwanda ibyo mbwiye
yego ndi kubwiye
ngo tuza kwicirwa mu Rwanda
yego
none se uta usimbuka imipaka y'u Rwanda akerenga akaza kwica umuntu nangaha muri Kongo amusanze ngo amwishyire yamugenze yamukoreye neza gute
ariko
kumubaza uwo nguwo ngo hatekanye iki n'iki ngo mu by'ukuri umumbariza niwe akurikira sibyo
yego
amumbari ambwira ahantu kugeza ngo hano rorankunda ariko kwisatira kuna cyangwa ubu rorankunda niwe ku butaka bw'u Rwanda tuzi ko yaje aho ngaho ariko utazumbara kujya kuna saha umumbariza niwe ashaka guterefona babaza bose no muri za masabira abankura ubu kuna saha ari ku butaka bw'u Rwanda none ngo gutaho icyo gihe ngo ashaka gutakara abanyarwanda zamuvendi tubatuza uburyo emuvelite ijya kuvuka ijya gutera ubwayo itera Kongo yahagurukiye yatere ajyanze kuyijya kuzina bazagiye ziri nahangaha muri Kongo bose muvandimwe kuri ngo avuga ngo umuntu naze yisuka aho ngaho Yeho ntaho badapfa ariko nawo kwiroha muruzi arwita ikiziba cyangwa akore mu murongo wirohemo ajyanwe n'igishira cyoroshye.
Ariko yavuze atese ati niki kibabwira ko ari abanyarwanda babambaye za uniforme z'igisirikare cy'u Rwanda nirwo rugero yatanze mu kibazo cyo.
Uniforme ntabwo ari igira umuntu uwo mu gihugu runaka niba uniforme z'u Rwanda zifite uko zisa ntabwo zibagira ko ari abanyarwanda. Umunyarwanda afite uko ateye abanyarwanda turaziranye. Niyo baza bakihisha mu yindi mitwe nyana ku byo bafite amayero adasanzwe bakihisha mu yindi mitwe ya Kongo ndetse n'abasirikare ba Kongo bayirwanamo. Tuzi amafaranga batanga mensa wari no kuyaha abasirikare ba Kongo mani kugira ngo baze babakoreremo. Ibyo ni ibintu tuzi. Nta kindi gitumye tumara igihe kinanga ku butaka bwa Kongo n'amanyanga yose n'amayero inkongo bakoresha ho kugira ngo baburizemo yuko izi mpunzi zirahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba kugira ngo zimenye zibe zanafashwa amahanga azimenye. Nuko ko amenye gukubita impunzi ye ntako zibere nta mbunda zifite zahungiye mu mashyamba nyine bakazikurikirana ngo kugira ngo bazirangize naho ngaho amahanga atabireba kuko si ku muhanda ziba ziri ngo zirarinzwe kugira ngo zizarangire naho ngaho. Noneho ngo akigiza nkana rero imishengo wani batahutse ngo rwana amahoro niba we ashoboye guhata no gupfukama yasirigize nakwa na gatoya no gupfukama umuntu.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ibibazo by'impunzi ziri muri Kongo. Turaganira n'umwe mu bayobozi bazo Musana Narcisse. Kuri telefone dufite Bruce Arakaza. Bruce we wiriwe neza?
Ndarumba makuru y'imyaka.
Ni meza, uri hehe?
Ibijumbura mani mwarantejwe.
Gihe noneho rero ubonye umwanya icyumviro cyangwa ikibazo?
Jewe icyo nashaka kubaza cyangwa guterera. Jewe mbona ko burya impunzi ntibazicyura ku ngufu. Hama ikindi nacyo burya kugira igitero ku mpunzi ibyo bivugwa n'amategeko nibaza yuko nimba uko babyagirizwa yuko izo ngabo ziba ziva mu Rwanda zikaza gutera izo mpunzi nibaza yuko baba ariko barakora amakosa vrima barakwiye kwihanura cyangwa bakabitwarira mu butungane. Murakoze.
Babitwarira mu butungane bwahise Bruce we
rega harimo amategeko agenga impunzi. Hari amategeko agenga impunzi barashobora kujya kubitwarira hama ubutungane bukabubahiriza kuko impunzi hajya ati n'inziterwa kandi bakavuga ati twe duterwa na bantu kandi baza gutuka bakwitero byumvikane ko icyo gihugu gikwiye guca gicengezwa. Yego
urakoze Bruce we.
Murakoze namwe.
Narcisse wamwumvise mwajya kurega mu ruhe rukiko?
Wareka nasa ya kwaga urukiko wikande nyine nirabanza kumenya ko impunzi kugira ngo bizi impunzi abanza bakwemereye iki gihugu gatire kugira ngo bye kubikora ati impunzi gutaka zacu zatewe none nake urumva kifitemo uruhare urumva se waregera hehe ubu nari marigiza nkana.
Ubwo se amaherezo azaba yahe?
Kwa maherezo nkuko tuzi neza isi yose ntago yanga abantu cyangwa itwanga bizajya bijya kino kibazo cyacu kimenyekane amahanga kimenye nashoboye kubyumva bose mbwira amahanga ko impunzi z'abanyarwanda z'amasaha bwa Kongo zimo kwishwa zari zimaze kubarurwa neza na HCR na komisiyo ya Kongo ishinzwe iby'impunzi n'abagira ngo amenye uko umubare ungana kugira ngo wicara urangize genda bane nka jenoside ishaka gukorerwa impunzi z'abanyarwanda ngo ku butaka bwa Kongo. Mwagenda yasoma cya cyegera
cy'Aroni
cyangwa kwigira ipote cyangwa abantu bamaze gupfa muri Kongo ari mu z'Abanyarwanda Kongo mani bapfiriyemo ubwo ubutabera bibukiriga no buzamenya niba ari ubwicanyi busanzwe cyangwa nka jenoside yakorewe ubwoko runaka Kongo mani cyangwa mu z'Abanyarwanda ku butaka bwa Kongo.
Narcisse ntabwo twemeranwa kuri icyo kintu cya jenoside. Jenoside ni ikintu kiremereye cyane ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa. Ibyo kandi ntabwo ari wowe buretse ndangize nizo zabyemeza. Ntabwo rero twebwe dufite ububasha n'uburenganzira bwo kwitera hejuru ngo no kuvuga burya ngo jenoside ni ukuyitesha agaciro ni ukuyipfobya kandi abantu bakorewe jenoside nibo baba bazi uko iremereye. Ni ikintu kiremereye cyane tudakwiye gukinisha uko tubonye kose. Ariko rero reka ibyo ngibyo tube tubishyize ku ruhande ahubwo nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi inshuti zacu nkuko rero yari yabinyemereye namwe yabibemereye noneho akantu kurugendo yararimo abayagasubiza agashyize ku ruhande kugira ngo aze tuganire Olivier pardon yego mumbabarire Olivier wiriwe neza
wiriwe neza kamundi
urakomeye
yego namwe
yego turakomeye ndagushimiye cyane rwose kuba wigomwa akakanya n'urugendo warurimo nuko mu magambo makeya impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri 2017 HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu 2023 ko ari benshi kandi ikintu kitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye
urashaka ko ngusubiza kuri iyo mibare
oya kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi
ubundi urakoze kuri icyo kibazo ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi statu y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 kuboza 2017 ubungubu ntabwo zakitwa impunzi kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda batuye ntabwo ngabuvuga batuye muri Kongo ni Kongo uko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi
icyo sinzi ko nabyita ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye sinajya gusubira mu mateka y'ukuntu urugendo rwo ku rwa secession clause rwa urugendo rwo rwagenze ariko uyu munsi ntabwo leta y'u Rwanda ikiyita impunzi n'abanyarwanda batuye hanze
buriya leta y'u Rwanda ishobora kuba za pasiporo mbese ibyangombwa
cyane rwose birakorwa ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Kongo ni naho bari icyo nshatse barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaramafungutse Mozambique na Zimbabwe na aho hose niho bari benshi nziza ko na Namibia bahari naho iyo bagisabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa no muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva
ndeba ku rubuga rwa Minema ku rubuga rwa internet rwa Minema nimba nibuka neza nabonye mu 2017 mushobora kuba u Rwanda rwarahaye pasiporo abantu bari impunzi ariko baguma hanze mu mahanga 28 cyangwa 38 aho watwungura inama ubungubu ugereranije nimba n'imibare utayifite mu mutwe yose ariko ugereranije abantu bari impunzi leta y'u Rwanda yahaye za pasiporo bigumira mu mahanga ni nk'abangaye Alo
shobora kwishakisha ariko iyo mibare iyo ngiyo nibuka ya 28 nabigeze kuboneka ku rutonde nibuka neza ariko igihe cy'urunana bigeze kubigeze gusaba ariko ni bimwe ariko ubundi mibare muri imigrasiyo tuyishatse twayibona bibaye ngombwa
ye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Musana Narcisse
ndakumva rwose
nuko
Kayumba
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi
ndakumva rero wumva rero uti aho umuntu sikicyori kazana ngabakajyana imutobo Sasa muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki? Hari abanyarwanda bacitse igihugu, hari amabandi ko ari iki, babajyana mu tawa bajya kubakoza iki. Ese ku butaka bwa Kongo Kongo bwa yemera ino mibare 2017 Kongo yemeza ibyo. Kongo ko ari igihugu babanye muri diplomasi byose banagenderana, iyo bayebaje Kongo bazakoba abantu ku butaka bwayo bitwa iki? ansubiza aho ngaho niba zineze niba rasarutisa etranje nkuko ivice gihe ngo abanyamahanga buje cyangwa ngo kutaka ikindi gihugu bafite za pasiporo aho ngaho pandu yavuga ko ije bumagana birenga gutyo za 112 birenga kongo bagira ko bahara bitwiki ansubiza aho ngaho
ye ntabwo namusubiriza ariko rero ntabwo muri impunzi vis-à-vis Congo muri impunzi vis-à-vis Rwanda cyangwa se ntabwo muri impunzi vis-à-vis Rwanda kuko muri abanyarwanda ariko reka noye kumuvugira Olivier wamwumvise impungenge ze
sinamwumvise neza ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Congo twenze mu biganiro na Congo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare
mweruka kuganira ryari bwana Kayumba
tumaze igihe tugomba kuganira ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagomba kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Congo ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi ariko twebwe tubikayari kuva hashize umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati nta kibazo kuganira na Congo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda nta kibazo kabisa bihari
Olivier ubundi iki kiganiro nyine ni icy'abaturage bagatanga ibitekerezo bakabaza n'ibisobanuro kuri telefone dufite uwitwa Ntare Rwiziringa ari muri Mozambique Ntare we
yego ndi kubumva
wiriwe neza
mwiriwe
uri umunyarwanda
ndo umunyarwanda navuga nka 200%
nuko dufite abatumirwa babiri Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musa na Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Congo urabaza ikibazo nde
reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema uwo mu Rwanda
ni Kayumba
kuko Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera byasohotse mu binyamakuru kuva kera ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zingahe z'abanyarwanda
nicyo kibazo wari ufite gusa
ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda
ye reka gusubize Olivier Karame yego
imibare barimo kuvuga ibi aya 212
ibihumbi 217
cyangwa se 225 bizera ko ari byo wavuze iyo mibare icyo impamvu nakubwiye ko tutayumve ni uko leta ya Congo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya ikintu cya mbere ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Congo ibyo uwo mugabo arimo kubaza ikibazo cy'imibare icyo twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bari muri Congo bazataha gute twashyizeho porogaramu zirahari twakozeho izitwa Ndinurebe cyangwa se Kamensi izo porogaramu zose zarabaye ni nazo zabanjirije urugendo ahoze mbabwira rwa secession clause ibyo biganiro byose byarabaye secession clause iraba abanyarwanda baje gusura bene wabo mu Rwanda kugira ngo bimenyere amakuru nyayo baraje basubirayo barataha ibyo byose byarakozwe niko twageze kuri secession clause kuri 31 muri 2017 iyo mibare rero ntabwo turi ku mibare turimo turavuga tuti abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafashwe n'iriya secession clause hari uburyo bubiri hari gutaha mu Rwanda nk'uko twakomeje kubibakangurira n'ubu barakomeza bagataha hari no gutuzwa mu gihugu barimo nk'icyo cya Congo nk'abanyamahanga bagahabwa pasiporo nta kibazo hari na benshi bashakanye n'abanyekongo ubwo bafashe nationalite yabo ariko urabizi ku igihugu cya Congo muri iminsi cyari kimeze niyo mibare banavuga sindi niba harabaye resentiment ntabwo mbyizera ariko ntabwo najya kuzitunga urutoki leta ya Congo iyo ni gahunda zabo ntabwo barabitubwira mu by'ukuri
Narcisse we hari barura yego
ribye uri muri Mozambique ngo gucyura abanyarwanda ku ngufu nta muntu cyura mu Rwanda ku ngufu rwose mu Rwanda aratahuka ku bushake yashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake ashobora kuba hamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima afite ubundi buzima abamo aho ari hakimubuza rwose ni n'urujya n'uruza bamugana nta kibazo dufite
niko narisi leta ya Congo yarababaruye mwebwe abanyarwanda reka nkoresha amagambo ya leta y'u Rwanda abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barababaruye
Congo yatubaruye ifatanyije na SDR dore kubwiraga n'ibiba uwo ngo akubwiye ati byatotse mu binyamakuru uwo nguwo wo muri Mozambique ariwe ntare ibintu byasohotse ku mugaragaro imibare yaba ibarura ryaboze amezi ageze muri ane none uwo ngo arahakana ngo kongo byabinababaje kuba batanabizi kandi bagombye kubimenya
oya ariko yabisobanuye neza ko Congo itarabandikira ku mugaragaro ngo ibabwire ngo abanyarwanda naba kuko ibihugu bifite ukuntu bikorana ibyo nawe ntubyirengagize
ndo ntashyuko Congo nibitarabandikira rero ubwo nategereze niba bahakana ko nge na majisho zini twavuga ko nta mezi abanyarwanda zigihari hanze abo ngabo abo umuntu sikicyura bakazi muto bajya gukora iki niba nta banyarwanda nta muzi zitahuye
Olivier
naba nungo umuntu sikurimo kugenda icyura ikwe muri Congo batahari twiki
abanyarwanda batahute baciye muri MONUSCO bakajya mu Togo ntabwo ari impunzi bariya ni abanyarwanda babaga mu mitwe ya gisirikare yitwara gisirikare iba muri Congo bagiye babashyira ahantu hamwe bibuka ko hari ahantu hatatu mu gihugu cya Congo hanyuma MONUSCO iganira na za programu za ICGLR na leta ya Congo
Narcisse reka
baraje niyo mpamvu bagiye mu Togo kuko umunyarwanda utari umusirikare ntabwo ajya mu Togo bene abadamu n'abana batari abasirikare batahutse iwabo dufite imibare irenga igihumbi baratashye bari iwabo ntabwo kandi kugira ngo impamvu ntanabita n'impunzi ni uko mu gutahuka hashyizeho itegeko ibafasha iyo uri impunzi wanditswe nk'impunzi HCR mu gutahuka iradufasha igufashiriza ukiri muri Congo ntabwo igufasha ugeze mu Rwanda igufashiriza ugeze ukiri muri Congo baba bafite amarisi nuko nguko numva nasubiza
Olivier Mutobo ni ikigo cy'agateganyo ababaye abasirikare banyuramo ariko abasivili bo baraza bagahita bajya iwabo cyangwa nabo hari ibigo banyuramo by'agateganyo
nta bigo banyuramo by'agateganyo baraza bagatari iwabo ahubwo kuri abangaba bajeje ubundi mu kwezi kwa cumi na kumwe niba mbyibuka neza baraje kubera ikibazo cya Ebola muri Congo bagiye muri centre de transit kugira ngo bakorerwe ibyo nakwita mu cyongereza medical screening kugira ngo babe batatahukanye n'indwara z'ibyorezo harimo na Ebola iyo screening yarabaye bamaze iminsi 21 bihura na period ya incubation yararangiye ku itariki ya 15 niba mbyibuka neza cyangwa 20 z'ukwezi kwa 12 baratashye iwabo baratekanye nta kibazo
utashye iwabo mu muhambiriri kinki ntabwo nabyita impamba ntabwo sinzi ukuntu nabyita ariko hari akantu mumuha kamuherekeza azaheraho ubuzima
ariko sinashoboye kubona uko babigenza ariko inkweto zirahari kuko kubera ko ari imiryango y'abantu bari mutobo niyo igena iyo mpamba bagataha
abasivili bose
na wunga wengine na wasiwe kwa na wumri familia ubu ndavuga bariya bazanye n'abariya bagiye mu Togo
yego
abagabo babaye mu gisirikare bagumye mu Togo imiryango yabo kubera medical screening bajya mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi abandi bajya I Nyanza bamara iminsi 21 ubu baratashye
radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abatumirwa ni Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi niko bavuga leta ikavuga ko ari abanyarwanda bari mu mahanga kuri telefone dufite Innocent ndibwira yuko ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro kubera ko ndabona iminota idushiranye Innocent we
karame kamirindi we
urakomeye
muraho
akabazo kagufiya kandi uvuga nuko abajije
Mbere na mbere ndi mu ngororero mu murenge wa Hindiro aho bita Imparanima ndagira ngo manze ndamutse uwo mutumirwa aturutse muri Minema noneho icyo nshaka kubaza ndashaka kubaza uwo Narcisse ese ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose kugira ngo impunzi zose zitahuke ziri mu mahanga hirya no hino bagakomeza kuvuga yuko u Rwanda rukomeje ngo guhohotera impunzi ngo nubwo bataha ngo ariko abanyarwanda barabahohotera mbese ayo magambo bumva hirya no hino kuki bakomeza kuyashyira mu matwi yabo aho batakomeje gukurikira gahunda za leta ngo banze bafatanye n'abandi banyarwanda gukomeza imirimo nk'uko nyine abanyarwanda bari mu gihugu imbere bari kwiteza imbere bazakomeza bahugire ngo u Rwanda ngo rurahohotera ngo impunzi ubwo barumva koko bazagarukira hehe mu by'ukuri batashye bakaza mu rwabo murakoze cyane n'icyo gitekerezo n'icyo kibazo cyanjye nagira mu bazi
Narcisse reka hita gusubiza ariko ino se urakoze
Wose muvandimwe w'umunyarwanda namwumvishije mwumbari ziti hajyari imana ntacyo atari yakoze nawe yaravugaga iby'impunzi zari mu Bugande n'ikibazo ntacyo ngo u Rwanda namaho ntibatahuke gutyo ariko nabo ntibanabyemeye byageze aho bafata intwaro igihugu bagitera ku mugaragaro none n'ikibabaje bo rero n'impunzi zibereye hanze hose igahamba mu Rwanda akajya kuzisanga kujya kuzitera nyamara ziri I Bugande ruba habyarimana n'abategereje nabugize basanga ngo ajye kubaterayo aba hari muzi zinanga muri Kongo nibura amahoro koko ngo zicumbikiye zitarazibuka u Rwanda rubabazwa n'iki kugira ngo ruze rutari muzi abanyarwanda zinanga muri Kongo icyo gihe niya niba bashaka yo kuburizamo ko nyine muzi zihari niba bumva ikibazo cy'ubunyarwanda cyaragiye nta muzi gifite hanze niba rekera aho ngaho isi gitukuriza ikemura kandi kumva naro nihari nicyo ibereyeho ibyo bibazo bizabigira ikintu kimwe
Narcisse urakoze Olivier akajambo ko kwanzura yego
uwo mugabo rero uburyo arimo kuvuga urumva aravuga ko ahagarariye impunzi ubwo ahagarariye abanyarwanda tuba tutazi ko batekereza ariko utari na Narcisse n'abandi baratashye benshi bagiye ku maradiyo kuva kera bavuga nk'ayo magambo yewe azaza basure hano bameze neza rwose ntibivuga amazina ariko bameze neza mu Rwanda baraho baratekanye harabari I Kigali harabari mu majyaruguru harabari Ngororero harabari Rusizi bameze neza rwose none Narcisse ahubwo nushaka uzamuhe na nimero ya ministeri azaduhamagare hari nimero free call uhamagara ku buntu 170 tumusobanurire hazaze rwose n'abahagarariye abasobanurire bazaze nta kibazo ni karibu bose
Olivier iyi nimero itishyura 177 aho umuntu ari hose ku isi yayihamagara
ubwo naza kureba neza tukakubwira ariko ubundi aho uriho hose ushobora guhamagara ugashyiraho code ya 250 ugakurikizaho 170 turakwitaba nta kibazo ushatse kuyigerageza urebe turakwitaba
ye nindangiza ikiganiro ndagerageza
urakoze cyane kamirindi
Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ntabwo ikiri Midimar ni Minema na Musana Narcisse umwe mu bashinzwe impunzi z'abanyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane namwe nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye rwose, mukomeze mugubwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi, iyi mwumva ni radio.